Rocket Records.
Ijomba ya nimekam na makaya. Walai sezi chocha sije pull up na haya. Is in the dance you cruise crazy para. Mahooligan
on the beat.
Kichamba ya nimekam na makaya. Walai sezi chocha sije pull up na haya. Is in the time you cruise crazy para. Mahooligan on the choma ndoma kwa haya. Na mapen, pen, pen. Tunasichi na mapen. Lyrics na mapen, pen. From the city, now my pain.
Yeah, physical, kuja physical. Wala utanifanya kwanza critical. Napenda uski, kwanza visitas. Nikiwa kwanza ile gweze digital. Maskini siya kipata, matako nivu ya mbata. Leo nakula kuku, alafu nkule bata. Nistata, nanjugu alafu netie kashata. Nenonyesha neza taka tupate mapacha.
Kichambaya nimekam na makaya. Walai sezi chocha sije full up na haya. Is in the time to cruise kwa zipara. Mahooligan no mechoma ndo mako haya. Na mapeng, peng, peng. Tuna city na mapeng. Lyrics na mapeng, peng. Tuna city na mapeng, yeah. Check it, 2010 over 10, nuki round off. Bish like wani gote, many time on. Siji kata ni pen, ni pop kando. Wale na wale te, wa ache mambo. Yellow, mkamba membe na napenda melon. Willow, Smith, hini movie, hini horror. Willow, games as he die, ni za yolo. My payroll, nilifanyule lima baki hollow. Kichamba ya nimekam na makaya. Walai sezi chocha sije pull up na haya. Is in the time to cruise kwa zifara. Mahooligan no mechoma ndo mako haya. Na mapeng, peng, peng. Tuna city na mapeng. Lyrics na mapeng, peng, peng. Tuna city na mapeng.
Ako kando badu nataka somebody. Shuffle kadi adi ngambo somebody.
What she decide me I go provide it. What she decide me I go provide it. Guna ako 50-50 yo. Ako 50-50 yo. Washa kingwa riti riti yo. Riti riti yo. Ebu shika mkoba rieng, rieng, rieng. Tuki danso kopata. Ebu shika mkoba rieng, rieng,